kairetu, my darling, my sugar, my honey. Okahaha, come test my money. My baby, you, you're my lady, you. I prayed for love, Mungu akatuma you. I don't know, takunywa nini boo. Kuna more wet, kuna shots in case you do. Kile na like, una like, you're so in tune. Mood me right, yani, pure and true. Wine for me, Jerry, wine for me. Wambo, wine for me, Shiko, wine for me. Shiro, waidera na nipenda juu ya fimbo. But nyambona nipenda kumliko. Karatina ndo imefanya siko single. Mapeng wangu ni wa cute bilingual. We modhaka, we tago atia. Mwa, 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 mwa. Ni softy, Shiro ni soshi, Shiko ni pointy. Wote ni wa fine and I like ndoki. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you.
Njoki, njoki.
Yes, papa.
Lick my sugar.
No, papa.
Cola, spade a spade. A spoon a spoon. Kauna itaka sema ni kupeleke moon. Mtu wangu alinipiga na dipata. Ata menipea space aliniata. Niko single, sahi sina mtu. But space alinipea ineza tosha kila mtu. God ni bariki faster ni kuwe bridegroom. Vile Kenrezi alipata bibi so soon. Ni connect na manzi ya struggle kububble. Malisafi ni sitaji gloves kumhandle. Shiro ni mada na ni mfupi. Yeo ni panda kama ladder. Karo ni shikili yanga kama tumbler. Na ni mtight kama budget ya hustler.
Wambo ni softy, Shiro ni soshi, Shiko ni pointy. Wote ni wa fine and I like ndoki. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you.
Kairetu si na test kama jaba kashata. Na moto wa dorari tuende trip la costa. Yondo mood mina miss tupote pamoja. Weni keki yo design kukumiss na choka. Marinate luku safi na nkarada shiki. Manukato na mahills mami low shikiki. Ay, check sky ku blue na uko smart. Ongeza smile sifu ukianza kublush. Ume wako na come to your church. Juu yako 40 days na nights minute fast. Indo love ya magangsta donga. Cocktail kando yako na mabarbakoa. Dingi ko fresh ni moti na gonya. Mona Lisa na mimi nasema loan kunoma check. Misi wale wa makasa nova. Nikianzaga kupenda mupenda na roo moja.
Wambo ni softy, Shiro ni soshi, Shiko ni pointy. Wote ni wa fine and I like ndoki. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you.